tmtmusicmedia.com.
Download kupitia tmtmusicmedia.com.
It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na day magomen, tukaja kumwaga na mikochini. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho gain zaidi ya pain.
Sasa ukae utulie.
Nimeiweka ndani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
They told me love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. Novu de pums. That's love does not exist.
Nimeenda West Africa. I'm looking for love. They told me love don't live here. I've been to South and North. It's desperate for love. Napishana na pitanjia. East to Central Africa. Wapi kuna love. Kila nae mule is here. I close around the world. Is seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati. Ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye peda.
Kutafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndo nizuzua. Na ikipanda kichwani nanizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara na choma kifua. Yote mapenzi ndo nizumbua sana.
Mapenzi kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote. Kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, it's desperate for love. Napishana na pitanjia. East to Central Africa, wapi kuna love. Kila nae mule is here. I close around the world. Is seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati. Ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye pea.
Download kupitia tmtmusicmedia.com.
Classic music.